Zabbuli ey'enkaaga mu emu. Owulire okukaaba kwange, Ayi Katonda, olowooza okusaba kwange. Nga nnyima ku nkomerero z'ensi n'akukoowoolanga, omutima gwange bwe gunaazirikanga. Onnungamye eri ejjinja erinsinga obugulumivu, kubanga wali kiddukiro gye ndi, ekigo eky'amaanyi eri omulabe. N'atuulanga mu weema yo emirembe gyonna. Neeyunanga ekisiikirize eky'ebiwawaatiro byo, kubanga ggwe, Ayi Katonda, owulidde obweyamo bwange, ompadde obusika bw'abo abaagala erinnya lyo. Olyongera ku nnaku ez'obulamu bwa Kabaka, emyaka gye egiriba ng'emirembe emingi. Alibeerera mu maaso ga Katonda ennaku zonna, kale teekateeka ekisa n'amazima biryoke bimuwonye. Ne ndyoka nnyimba okutendereza erinnya lyo ennaku zonna, ntuukirize buli lunaku obweyamo bwange.